Anataka Hennessy, muongeze. Anataka Moet, muongeze. Bia mpe kwa crate, muongeze. Muongeze, muongeze. Anataka Hennessy, muongeze. Anataka Moet, muongeze. Bia mpe kwa crate, muongeze. Muongeze.
Sound boy.
Muongeze, muongeze, muongeze. Muongeze, shab shab, muongeze. Muongeze, muongeze, muongeze.
Uyo ex umemtukana hakomi. Akipiga tena,
muongeze.
Si alichezea block, anachezea block. Kama akitaka block,
muongeze.
Dada ukiwa gogo chumbani, utambulia soda tu. Ila ukitaka gari na pesa, akitaka hata mara kumi,
muongeze.
Ela ya saloni,
muongeze.
Hata ya vikoba,
muongeze.
Akikupa utamu mlipe na nauli ya boda boda,
muongeze.
Hapa kuna chabure, hauna ela kalale. Wesu kule,
hapa
kuna chabure, kakonyole ulale, kesho shule.
Anataka Hennessy, muongeze. Anataka Moet, muongeze. Bia mpe kwa crate, muongeze. Muongeze, muongeze. Anataka Hennessy, muongeze. Anataka Moet, muongeze. Bia mpe kwa crate, muongeze. Muongeze, muongeze.
Muongeze, muongeze. Muongeze, muongeze, shab shab. Muongeze, 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 muongeze.
Kakuibia bwana wako, ilo kofi yalimtoshi.
Muongeze.
Ukimloga, anakuonga.
Dawa shosti.
Muongeze.
Sura nzuri umepewa na mama yako. Kata tiketu turuki ayo mata.
Muongeze.
Miuno ukogo.
Muongeze.
Kulamba mkongojo.
Muongeze.
Akikuchiti na dade mweupe hiyo mikologo.
Muongeze.
Hapa kuna chabure.
We grabamu.
Hauna ela kalale. We sukule.
Hapa
kuna chabure. Kakonyoe ulale. Kesho shule.
Anataka Hennessy, muongeze. Anataka Moet, muongeze. Bia mpe kwa crate, muongeze. Muongeze, muongeze. Anataka Hennessy, muongeze. Anataka Moet, muongeze. Bia mpe kwa crate, muongeze. Muongeze, muongeze.
Muongeze, muongeze, muongeze. Muongeze, shab shab, muongeze. Muongeze, muongeze, muongeze.
Come mix slicer.